asɛm brɛ ni onua ɛbrɛ aso sɛ wobɛtie nkwa asɛm wɔmade asɛ wobɛfa obi bi a wɔbrɛ wɔ na woase wɔ sɛ nkwa asɛm ɛbrɛ adu frɛ wo nua frɛ wo ba na frɛ wo ho kafoɔ ɛyɛ mo somfo Akwa Hayford ɛna mede asɛm yi ɛbrɛ mo ɛfi Lifeword Media Ministry ɛhɔ ɛkyɛfa a ɛwɔ Ghana na baabi a mewɔ ɔyɛ Asante Mountain mu a ɛyɛ Kwabere East Kenya ase mɛsrɛ sɛ yɛmmɔ mpae ɔdomfo mmɔborɔmufoɔ yɛda wo ase wakwanya wode ama yɛn ɛnnɛ nso yɛda wo ase ade mmɔborɔhunu a ɛnsa da nti ne wadɔ yɛ nti no ɛyɛ wiesa no yɛayɛ wo hyɛ wo nsa ɛberɛ a bɛtie wo asɛm ɛfa adwene ne akoma nyinaa na nom hyɛ wo asommerɛ no ase na ayi wo ho adi akyerɛ yɛn wɔ w'asɛm mu sɛ wopie a fa de deɛ ɔni wɔ no anyɛ ɔyera ba deɛ ɔni wɔ nso nso anyɛ ɔyera ba so ayi wo ho adi kyerɛ yɛn na kasa yɛn ho bɔ yɛn ho ban soronko na ma wodɔ ne wadɔ yɛn no nyɛ kɛse wɔ yɛn so yɛda wo ase yɛn somfo Akwa Hayford ɛna me ne mo kyɛ asɛm yi onua asɛm yi amene wobɛtie mato no din sɛ his mercy is daily not yearly onyankopɔn mmɔborɔhu no ɛyɛ da biara ɛnyɛ afe afe yɛbɛhunu wɔ kwadwom wɔwɔ so a wɔ kwadwom ti mmiɛnsa no yimu aduonu mmienu no aduonu mmiɛnsa no aduonu nnan no na wei deɛ aduonu mmiɛnsa ho asɛm ɛna me ne wo akyɛ yi ɔse ɛsiane sɛ ne mmɔborɔhunu no ɛnyɛ debi ɛnyɛ yɛfrɛ no sɛ sɛ ɛyɛ afe afe no ɛnyɛ afe afe no sorry mmɔborɔhunu no yɛ da biara na ɛnyɛ afe afe sɛ o afe bi na wɔhu mmɔbɔ nti wowie a wokae aduonu mmienu no a ma mefamfiri wɔ se Awurade adɔ yɛn nti ɛna yɛnwie sa na mmɔborɔhunu no ɛto antwa ɛyɛ foforɔ daa nɔpa wo nokuradie ɛdɔɔso sɛ ɛyɛ foforɔ daa anɔpa ɛnyɛ afe afe o nyɛ mmɔborɔhunu a afe bi obi favo a wa na ɔnte ne nka bio aa gye sɛ ebia afe bi so a na wakae onyankopɔn de ɔkae yɛ da biara God doesn't give you 1 year of mercy on January 1st. His portions is out daily. Adenta. Wodi anka ubenya wa ho odin eye nnenko a Yakobo de ama wo wadwunu no. Nanso Yakobo mo bro ho ntine de bi ama ho odin. De bi ama ho odin. Ebia ɛwɔ adom a ɔdedom wɔ because ɛna Nyankopɔn ama ɔhɔden o ɔyɛ w'adom na yɛfrɛ no sɛ ɔdekyena dom wa ɛnso kura n'adom foforɔ baayɛ sɛ o deɛ menyaa ne nnora no menyaa ne nnɛ kɔ anka mepɛ da bia ɛne adom a Onyankopɔn ɛdedom yɛn asoa anɔpa yi sɛ wohome anɔpa yi ɛnso ɛno na ma ɛkyerɛ sɛ mmɔborɔhunu no ɔyɛ no foforɔ da biara wonya aduane di wonya asomdwoeɛ at least 5 mbaa minute no mpo na biribiara nsanka wa ɛno ma mɛkyerɛ wo sɛ nadɔ yɛ no ɔyɛ no foforɔ ɛnu a no ma nkɔ yie ɛnu a sɛ tena mu nyinaa no ma yɛ den ba me ka kyerɛ wo ahwɛ wo nkran sɛ wobɛ start foforɔ anɔpa yi start fresh today start fresh onyame ma ahoɔden foforɔ wo kwa soronko so ɔmfa ɛnu adeɛ no ntua wo ka sɛ wo sakra w'adwe a ɛnyɛ nnipa ana ɛnu a ma wɔ aduane adi ɛna ɛnɛ so mama bi daabi ɔno nyame no faras a wama wɔhunu ndɛ no dabiara mene obi abɔ mpae a ana meka se awurade meda w ase wɔmahunu ndɛ da mɛsɛ sɛ mahu da foforɔ ɛte sei na mehu nawɔtwe foforɔ na mehu bosome foforɔ na mehu afe foforɔ na mehu mfifoforɔ bebree mfifoforɔ bebree ɛsiane sɛ ɔmɔborɔ hunu ɛdɔɔso ne ti na ma me wie sa ɛka me deɛ nka menka ho ɛso nya asoɔden ɛnyɛ te sɛ ɔwansane no ɔde ne ba mma ɛkɔ adidie ɛwɔ biafuo mu na ɔka kyerɛ wɔn sɛ wɔhwɛ yie o na afidie wura no ana afuo wura no ɔsusu mfidie ɛnti moyɛ ahwɛ yie paa ɔra baako deɛ ɔyɛ asobrakyeɛ ne maame ka moyɛ bɛ nkwaraa mmiɛnsa ne maame ka no o ɔnte dabiara yɛbɔ dawuro ka nyankopɔn asɛm gu nnipa dasani aso mu but obiaa yɛ nakoma pirim nakoma ɛne ma megye deɛ sɛ bible so onipa bɔ ko firi ne nayam na yɛfunumu ne ɔma ne kwan na ɔsrɛ noakwan nyinaa ɛna yɛ adom brɛ na yɛ kwagye da asɛne bɛyi didi na ne maame kana wantie no ɛti ɔha na ɔte sɛ ne ba no ɛkam si mama brɛ na afidie yi mi maame bɔ mmɔden sɛ ɔbɛyɛ biara firi bɛyɛ 11 o'clock a afidie no yi ne ba no ɔyɛyɛyɛyɛ wɔntumi yi no nti asɛm a maame no ka kyerɛ ne ba no sɛ mɛnkɔɛ na papa yi bɔ bɛyɛ nɔnan akɔbɔ nɔnan saa berɛ no na ɔba nti maame no ɛne ne nuanom mmienu no aka no ɛtu anama nsɛ wɔkɔ wɔkɔ a kwan mu na ɔsan tem mama bra maame bra batan a neyɛm hyehyere ma ne ba nti ɔsan n'akyi ɛbae ɔbae no akoraa sɛ ɔbisa ne maame no sɛ mama m'ani ayɛ kɔɔ anaa asɛm a maame no ka kyerɛ ne sɛ w'ani nya ɛnyɛ kɔɔ na mmom bra w'ani bɛyɛ kɔɔ no sɛ afidie wura ne ba no ɔde sika no si w'akyi a ana w'ani bɛfiri ase ayɛ kɔɔ ɛna ɔkyaa no hɔ ɛkɔɔe so ɛnti ɛne ɔwɔm ɛti kɔ pɔ mɛsrɛ sɛ onua yɛkama nyankopɔn mɔborɔhunu yi fa ho hyɛ saa mɔborɔhunu no ase ɔmaade kye wo deɛ wokasa a wo se nyamewo se ɛkyena wonka sɛ ɛkyena wo sɛ onyankopɔn yɛ adom a na adom no so ne soɔ a kyena mɛyɛ sɛɛ na menim sɛ wode wo ho ahyɛ onyankoropɔn nsa nti na wo se ɛyɛ ne paa ɛkyena mɛyɛ sɛɛ da bi mɛyɛ sɛɛ a wɔbɛma n'adom no ayɛ mmoroso ama wɔbɛsra wo ngo nnɛ ma hu no abasa ɔsɛ yɛsesɛ da biaa nyɛ afe asɛm ɛnyɛ wo nipa dasani na waka sɛ meyɛ ɔpapa na wayɛ me sɛ nti ɛyɛ bɔne daa yɛfom daa ɛyɛ awarefoɔ yi ɛyɛ agyanom yɛyɛ nanom yi yɛyɛ nnamfofoɔ ne mmeranteɛ ne nkataasiɛ yɛfom daa bɔrɔade de kyɛ yɛn bible sɛ yɛka sɛ yɛni bɔne a ne yɛdaadae ho na ne kora bia ne yɛ mu nkwafo ti ne sɛ sɛ yɛka mfomsoɔ kyerɛ no a ɔde bɛkyɛ yɛn na waatew yɛ ho afiri deɛ nte ho nyinaa ɛnɛ yɛ adom brɛ ɛnɛ yɛ kwagye da onua onyankopɔn mɔborɔhunu nso wo so ɔse sɛ wotimi ne a mprim wakoma fa wo hye me nyankopɔ me nsa ono tumi ade nyina ono no che emane bro ade nyina so eso abontete asumbo ana bi sase na e den o che mad bob udidi mpo no e bitumi firi wo nsa to form a ono no ni sia wo fa sase e aboa eso tete aso no die no o che mad nyina so obi aso otumi ade nyina no mad nyina no bo hu do so ono no man shu epie bebia why dry ono ma kurafo eduane ni nyanka no ma osika single mothers ono hwewo bomb paise onyame adom no so so na fri sabre ko rade nyaw kase so wo yare rade nsa wo yare rade sembo jam yare hunam yare ntum yare no peni kase mu yare rade ma ayare sa rade odi sa nanu na no bubu tete tiese no enso so nde wo yesu di mu rade mbie woni ni wa gine ni o fa kristo se o kra je nkwa nda ya dumre na ya gwajida se na me ka obi onu uti rade ni apopu akoma ne mpim wa akoma ni mse wa ya kra do wo ti na supom pa kristo se me kra je nkwa rade ba jimi se wo pia ma nyo yira ba so abo sampa ya mse mnyan kopo ba jimu ya usomfu wa kwa Hereford eno cha semi telephone number 0244 869499 say if you Life Word Media Ministry or aneba www.lifeword.org semi neba unchain ebe shira usawo team kwa semi bye bye.